Yeah. Keep it for real, top it, hawk. I'm just a ghetto, tons on and what the gang. Tell me to pop it in. Fire music, I can five. Banyanda, more fire.
More fire.
Pop it in.
More fire, gang.
Chatali, mjiremba safi, wanataka waburudike na ngoma kali. Na DJ Atali, mabitos kwa mbali, hawataki waipike. Shikyo mpendae, wecheza nae, usizubae, ae, ae. Shikyo mpendae, wecheza nae, usizubae, ae, ae.
Basi wambele, wambele, wambele mbe, basi wambele. Wanyuma nyuma kukope, wenye ifu waonegere.
Kistuka tachaza, bend over, bend over, bend over, choke kucheza. Bend over, bend over,
uungo kudunda dunda, mi leo niko na bebe. We kucheza wacheze, leo niko na bebe. Esaki kwelewa, mi leo niko na yeye. Hote kama unanijua, basi leo nipoteze.
Fabio, nipona Ari Kibo, more fire. Wafuturisha lai ya wa